Mr. Finale, Mr. Fine. Ni vile ukimona kama wa mtonia, vimacho vyake vimemechi na mbonia. Nimependa toka moyoni, nangangana na wengine sioni. Vile na waza nikikupata na kuficha usije nipotea. Kwingine kuna ladha kwa kulibefika, kimapenzi imekolea. She's my future, please don't do that. Let me up beside, akili ni usije nifuta. We my guitar, Link Tony kwa simpu naita. Yeah, yeah. Nashukuru baby nimekupata, leo mambo muswa nuswa dakta. Tena takutolea sadaka, we. Kama nikuzi kwa basi nitazi kwa na wewe. Na kama nikuishi milele, nibaki mimi na we. She's my future, please don't do that. Let me up beside, akili ni usije nifuta. We my guitar, Link Tony kwa simpu naita.